Mi ndio shizo ule real godfather. Ukipenda mini mkuu wa majeshi ya mabosu wa nai. Nabonga na Kristo ule mluya wa busia. Sitaki useme mini tribal, I just wanna be specific, cause this story lazima itago virus. Unajijua when you walk na mi I'm sorry liko. Uone na jaribu juu chini vile nitaweza kupromote loco to international. Okay, Christoph kiza hapa. In 21st century made, don't brag na chenye wanaiza do, but brag na kile umedusa. Ina kula awatu na kile nimedusi, wale nimedu, bado uko ligiza kina chine du. Na kuona fala sana ukiringa na Chrysler ambayo iko chini kape ya thong. Na kuwa industry hapa 254 ina vituko. Ati pia we unajidai uko kwa throne na ni bora paka kuliko Simba imenyesho. Tofauti yako na Vera ni gani mtu wangu? Rap game uwezani dio na kuchorea uradi. Rudi ocha umeze bis ataka ni maindi choma, cause kwa easy streets anai azipofini. Na better you back off and you beat. By the way, bitani tu bitch una umama bado chama wazidi kuchora saba, kwani you that type of bitch umeshiwa na mistari idea hauna, ndio maana kato unaendelea tu na kusonga ka ugali. We songa ugali mtu wangu, cause unajua wewe ni mluya na hauna kitu kingine unaweza fanya. Utabidi tumerudi ocha mtu wangu, toka kwa rap game jumo over genge. Endo kandadie the likes of kina wanja na vinja, au ndio mko on the same level. And just make sure you be mentioning my name, be sure it might take your life away. Missy Feli, mini ule warrior wa east side, noma zaidi ya vamisi ya terrorist. Chris, just keep off, wacha umalaya mingi, heads ni real. And by the way, ile jaru na kwa wako itabidi nitoa ilani kama mkuu wa majeshi, kwani nashuku sana afya yako. Do we even know your GF? Na kuona tuna mamel so chen to Chris Gay. Ati unapendwa na mabichi mtu wangu, we ni Chris Foko. Hii natisha, ati kwa international na we ni Chris Bonoko. Kani kombe hiza Christo Beach get real music na sima tisa, kwani ni kombele mi miles ni ya tisa. We bado lawasa, ujewe yonja pombe ya Magufuli, ukajua mbele vile hiko. Basi shika sikio ni kupe advice ka pro rap ni real. Ona vile na leta nuru vita muiru, rap na ifanya clean kakaria. Unajidai notorious na jana nilikuwa na ukiubiri, na ka rap ni safari. Basi uo meishiwa na fair, we bado ni speedo. Hip hop gani unafanya nuwelewi, yako ni genge. Christo, kwani we ni malenge? Mtu wangu wala ilenga rap industry, kwani kwa biti una lap lap ka cream kwa ile sex tape. Okay, mistake ni juu kama umesikia juu na juu umeshasikia, na sikuulizi kama umepata juu sitaki kukueleza sana juu we ni malenge. Mtu wangu mbele yangu itabidi jo umeketi chini ni kupe maelezo, cause hizo ni vitu zile unafanya unaingia stage ukijifanya ati lazima uwe umesmoke buda. Hata kama ni kusmoke, jaribu tupandishe class na usionishane mbele ya umati, juu hiyo utakuwa umefanya ni kama kujiuza ndani ya kabati. Rap industry imejaa waongo wa uni, pia wengine wana pia pia zingine za kidaiga uni. Yeah, rap selezia. Yeah, mnaponga sana na mistaki kujua mnaponga nini, na sitaki kujua mnasema nini, cause mi bano nazidi kusonga. Yeah, mkuu wa jeshi hapa, si unajua.